not, not. Bad man. Another one, one, yeah. Oh baby, stack it, chase a rafu, now go party. Oh baby, stack it, go a safu, he's a party. Yeah, yeah. So crazy, you draw me. Take pata twende, Miami. Kuku wacha, sizani. Come cross, baby, I wanna slime it. Anything you want you do, I do. Uzi jali ridiki mafungu. Leo tunaranja, kesho tutapatara. Anything you want you do, I do. Uzi jali ridiki mafungu. Leo tunaranja, kesho tutapatara. Baby boy, you do me nice. Every morning, every night. Na mi nasema girl, give me nice. Na no wana safari siku aishi. Uki roll na bada uchizi. Na teleza ganda la ndizi. Mapenzi na piga mbizi. Ata sijali wakini tease. Anything you want you do, I do. Usijali ridiki mafungu. Leo tunaranja, kesho tutapatara. Anything you want you do, Leo tunaranja, kesho tutapatara.